Odofo, mima wako ababio eba Adventist World Radio Ghana, eni daswani. Emeni GP se emra so a ye sign no babenya kita hodie enne dwumedie ne so de son kokra ne ahyehya ma woni asafo akoma enyum dede ohwe sofo pa enne breimu no kwasem mentwe wo hu mfi ha se de beya obetimi nya dwumedie mu nhyira
edabia yeda na yebranda brana fofra san ba ene bren so onyankrompo ato nanim akyere ye opɛ ene pentia obi da ye wansɔre wo da ye wansɔre ene adumntia tiso mo akwanya na mama men so akwanya dia ye nyina nkam ma nyam ye nnyi wo awurade mu eno ntina da biara da me kanfo ma sɛ ye dwumadie a yato din asafo akoma yi fa ho shembi manenya wo fɛ manenya wo ne gyesɛ wo betie bi da bia na enam so aboa me atenya nkrompo asɛ sɛ ye bible de sua de bro da biara da Daniel nguma na Yesu ne no ne guso Yesu ene nura Yesu huni enema ahodo a ekoso ene brande ne wose Roma ene apam no brempon no Roma ene apam no brempon no ba bi adurun de yedurubunu mu Daniel no ho adjane so yedurubunu mu pa ne so Yakobon honhom no be ma yentiase Roma ne apam no brempon no achechefo no ha Mimi dende kwekudia.
Mi dende Rebecca Kofi.
Osebe mpa.
Ya ba mpa yu.
Otumfu wanya nko pon. Wadawro ma. Esro papa. Die dwe de jisa obe buwaye. Na ume eti asemi. Eti minye mu niti asye. Yani sama ye. Ewa udoba Yesu dimu. Amen.
Amen. Last week I share ni esunya disunya no. Last two weeks no. Roma disunya yi huwa sembi pie mu. Ema ochirichiri mu ma yehunu Roma no die jina ho ema na ene wode apam no ne brimpon bi so abeki kaka ho
enkom hyemu ni abako hyemu aman a esore ye anase ye kan mu ho asem enkom hyemu no room eka ho
okay
o my room eka ho
ya mose enu mu ni enya room a sorry free ye
sa okay enu nti o kan room a onse ye ka Persia, Abeka Greece. Nti uyi Roman free mu a.
Enye yiye.
Nti se adishuya ne si Roman ne apam ne brempon no a.
Okay.
Iti atwa mu nyina ne se. Roman ahini ebreso. Ena wo wo Kristo Yesu a one apam brempon no.
Pui. Kwabra hena de akofe. Hena de akofe. Debe hena de akofe.
So ati ase. O si Roman ene apam no brempon.
Aha.
Roma ahini ebreno so.
Aha.
Ena ye wo Kristo Yesu a ono ene ye frɛ no apam brempon no.
Sa
bacho wati ashe
we dey am my confuse
eninti yenko ebrenti yenko sana sana tie
okay
eh yenkom hye ahenie no toatoa so we ko we ba no we no mu no a ye kan mo hasem no a se we ko no mo ko mo mu ni adiade no
Roma
ahenie sore e betu wo mu guye
okay
e ma wono so na ahenie ba
e afi na wo ma meti ase ba
aha
afi na wo ma meti ase ba
Nti ono na hini e baaye no.
Okay.
Wanti ase e.
Okay.
Ono na hini e baaye no. Na bra so se. Apambrem pono.
Okay.
Ono so eba.
Okay.
Eba jo wanti ase. Okay. Enu nti e wu Yesu Kristo bra na Roma man no. Ene di ase so. So wanti ase e. Caesar Augustus ne bra so. Ena sa anje se no ye dey. Ana se Kristo Yesu ye dey. Ye wo no.
Okay.
Adishu ani mo den bat e bra no man ye kwa.
E bra no man ye kwa.
Fashe wa dwunu mu se Roma ahini ebreso ena pambrempon a obo ni de ye Kristo Yesu ye wo no
sa
omo se ntiasie nti ya tiasie sa aha
enu nti ne medika kra e kam me ana mpese me ba mu se de be ya de oti ni benye mu ntiasie
aha
sa wo hu te se sa Roma ahini e ya ahini e toson nan
aha
Aya hindi ya toson nan
Roma ahini ni ahini e toson nan okay
nana etwa se de ya ka ato ho e won dae so e course na book the nisa pencil de dani hu ye de be hu ne chire kwa na ye opapon ani odwanini no
ma emfa mu si ha ne iho ya adomo a ochina ye beto aso na ya chire chire mu achire mu na mu achase ye esa e dani ho adusua adusua de duba bia mu ode duba bia mu mre duba bia mu ode ne so ho konkron tiase foro ba me nyina ntiase me mpa bon se rade no mo ne on hwe oso no sisi o yesu di Amen.
Amen.
Amen. I sorry, can you fair? Fair on mommy, the best is on me, so brave, I'm you.
Odofo me ma kwaba eba ohwefo epa edumadi eso ye frem osofo Alfred Osiansa mene mabadwafo a omote minseni fansoi ene ebedi edumadi ombe yi omo ho akere
bacho me so ne otu champion Godfred am your chechini
ami hana eje ochechini
John Ankra pension
odofo de ye badwe no ho ne se se ya wo ya mba asasi so na ya beto abusuemu a ya ofia ya tetie mu nyinyi atoda bia obi benyini ewa abusuemfie ebeduru bra wanyini a wono ebeba se wokọ na homegie mu no na wantimi anyanhyehye bia amọ na abusua se fa se ehinefa na mekọ a ana se mekọ pension a ehinefa na me ne me yire ane me mba yadi ye tribato eno ena ye besusu ho ejetu yo
yeah.
Ede na wo ekafa saade ye no
e be da si bebre sej me die ne die we be ka se ayade a haadwe ena se wo be ko amjim pa na wo nya be bia fa ti ato ye di ka no abusuya no kwa omu abusuya ofri mu enso ye ana ne fareba no in free individual adwuma na ekoyeye no nso na deba except se pedwasa wonya adwuma pa pa bi dia na yesi ye no na ye nso adwuma pa ne de adwuma pa ne se wonya adwuma akotua wonya da bia obedi beti bia to ntetwo nkakra akra se suo kokoko na yesu bra e bia wo de wonim se adwuma wo ye ni sa nso na obi ye adwuma kase ye pa won ti me pa bi to nti ye nyina ye sua bibi te se culture of savings a ebe boy pa se wo ye adwuma ni adwuma dia wo die no wo so me bia no hwese wo benya akatua no percentage bi dia sie wo di sie e di aboa wo da ache e bia se no e betimi ahwe wo babia ma babia be kukuru abesene wo obeyi wo oha wo afiri ho e bia ana tokeno fa hai e bia wo ni naso na aba na no so boa e bia se wo ye wo nyina nso no wo bechire wo abofra ketua bia na wo babi so say ma nyabia ono so fa bibi ntwo
yo ene na ye bedane ama madam soso na ono soso ato aso afri ba bia wuduru ye no
so fo e da se em say ya re ho sem kese sasasi a na o ha woni say ye ana ye nya futufo ene boafo sasa ne etie bia no say wo ko efie na unya ba bia wo koso ye bia otikro bi so ye adwuma opon wo ko fie wo ko okrom na woni ba bia wo koso ye no yare hosem na se yenye futufuo ene boafo a ene masa ani ma no esi ene nti ye na ye de ye ahwefo a omo hwe ye ni etiefo omu tie a jidi se saa de na to no enkechi omti ase ombetimi a shaase ene ape bibi ato wose de opani odi kan kasa ye no na ye nso aye ba ye tie no ye nshaase ene na ye mpe bibi kakra nto sika no se na etie bia odi ni nyina ye nso enti jwan oda ache ho ne sha ase fa kakra toto ho na etimi pe bibi si ho a wo be koso ye so da ache
ajan kra we akai me ebra na me ya ba adwuma na esi so mranti mu no e na me hunu se eye den ya fidie hwan a be ko na chi adwuma na ye ye no na ye aman ye cortes aye titimo ti mi hwe mi sika no na me bo modern hwe se me ma enigi e wa adwuma mu no enhye me so nti na mi didi awiamfo aduane mu na mi fiti ase e ma ye kogi asase a mi fiti ase a na mi si ifie me adwuma yefo no mi colleagues no ase mo mo kan se atete kwa abrantia wasi so ankese se e kwates ya mai watimi afanishi mu ama sansu inum obi ba ye hunu ne ma te sa enemre wa start adwuma se mi si dai e kwan ba na e befa so a adwunu bi atete sei eni itrimu dam eme ha ye dachi ebra ye be koya ho mi jie
na obinfo bi ebes ohunu sentia amo ebinom di ye dachi your friend Albert Cohen, where American sociologist. Was he a dear Bakuma? Nanny pa, Omo di yen, who said, Womu two Omo any geno, a shedda. And I was, I did ya, said an okay, and a yank, I said, Omo, and Yanathan, Omo twice at the Dutch, and be said, Yan any pay, said Yenya by a kind, Yan any pay, a year, a year friend home. Yan there was a, they didn't pay him, said Dutch overcall. A retirement dana. The end everyone was as he had things to back on. Yeah, any probably a year friend who said, won't you say at age 60, or be called compulsory retirement in terms of plan for it. And to know, I said, yeah, canoe. And come my idea, your best, sir, mumma, and find ya at the sphere. Now, yen two, ye nigiano ancient da. Said the Bayer, Dachi, Yanintite. Yay, any a manina, Nabua, Ama, the ye. Because saying, you might just cry, yam some crown, who got tests on Democrano, who said, and no one could inquire.
I get you, and I say, Ghana, ha funny beer, a abba. Nipa bebrea, Juma. A bra, what drew so a crown with ye moon? No mooty two or moon fiasso. At the end of months, I had a number.
Lucky. Asafo, if you never been able to swim, young Cassadia may share them who beat you. Then so, my trick and Cassadia walking. Yana, who said, or she shared a damn day. Named the walk of Yakoya. The walk on Scabbe and our quack. And Pukrano said, Oinya, Yania, a church for you see, ye see, a buyer, I say, be bedded, tier two. And eh, no one and as a four. I was Oyen Shama, Debbie, I and nearby Echo. So, ye are cut ye. Na ye kopenshi enye bebi aye. Se, wonsu uye umudie ya ubrani de wawa bo. Inti wonsu kakea wonsu unya ya nuhudi bisi yeyi. Miye chiche ni, misi ya po mwadi ya kreti. Teachers kreti niyo. Bia wonsu unya, ya jidi ipa unya ya teachers kreti niyo. Se, usi ibu wa kwa. Uwa kwa, umu se wenge bibi wa ho. Ya musi ya hoduo. Ibiya si msusi wubu siya bwa unti minyakwe. Nemo, nemo frena, sebe sebe mranti ya na banu. Ya no musu se se dia afa fedie tepo akase entaria ani adia kase e bia nkunya ne dem de bia afibia wo sesan no wat wo de aka na ye onim se da chi bi obekọ pension you see ya no 60 eye compulsory but o fena aban fa osika ma aye no kakra wo sie na betimi aboa wo ti be ma me futu me tufu se ye nuanom a omo de aka ombe 10 15 20 no de omo sese o ma ebebo no e wo sa abre ya na ebeboa wo omo so etime sisi wo fie. This is when any baby said, Quarter, I'll call you, Bosnia banker, Cassicofa, Cuckoo, Cofa would die, any other, and any hope, who will move by swap. Seconds will be to my Bosnia. Jenny entered too, never yard the pa, no one would do some Jibos and be away. That's one more than this idea, any Ukrainian.
Madame, she may see me, baby, enjoyment. Near see a dying way, yum. A dear, no, but come for home.
Talk me down, Mr. Eddie, baby. Sa unni mi se wo ba bi a wo ko re na wo mo na dwuma ni na wi e wo bi bi a na akunte bi e wo se wugua mpo e ma ye ma e yere mi ye busua ye mfa de e di si sa dan no re ye mo enye bi bi si bo obi nim ade chen asem nti su se ye nye ni sa adachi bi nye di pa kan kan na e kristo fo ni ye na su se nim na me ma ye nye sa abro no
Me fa kwenye so na madam ase se ma se mo bre ama unim de moni ya che e fa kwan a ye be fa so a ye ni ye ho abro na nka busua na be duru bra e ye ko ya ho meje mu no na onipa ba no oni be bia odi ni tribeto odofo mi yiri se wate e se se onsu usua de firi mu na ye ti ase ye ntimi nhwehwe be bia dache ye eba se ye ko ahomegye mu ana se si ewu afrasasi so a ebusua ebenya ede omutire ato ewurade nhira o
Sede edumedie aya wudei mayente wonka obetimi afreyen ac 0501561849 0501561849 so anaso so obetimi so atreyen email ediaba adventistworldradiogh@gmail.com adventistworldradiogh@gmail.com obetimi so atraba besi Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists PO Box KS175564 Edum Kumasi Ghana West Africa Bomodia mayenti wonka mayenti ebremu nokwasem
Hello memo wakwa babiem eba breimu nokwasem dwumadie yiso eye me osofuo osaibo nsu Jasper na one me yedie hye biem enanso onyame asem eba wonchen enenti mesrel se ubesu trase na yabompa ye obade doni ni o ye bia otwero semu be maye ntiasye sononko wo yesu din mu amen ena me pesa me na wo hwe bibi efri nsempa no de yohani etwero ye the gospel according to saint john sempa de yohani kire ye etwero ye etimiensa chichemu a eye miensa sa wakan chichemu a eye ba akona ba ekasafa odifuo bi obimfuo bi a okonini bi a okɔ agyenkwa kristo yesu nchɛn ekobisa ne sɛ obɛyɛ dɛn na wanyada nkwa ano yɛ yesu edema ano ne sɛ agyi sɛ yawo foforɔ ɛni ti sɛ yɛ mfrɛnsuo mu ne honhom mu anwo foforɔ ada nkwa de ewu nya bi ɛnam saa yɛ so ma obimfuo ne sa tɔkɔ so bisa yesu sɛ manyi na ɛbɛyɛ dɛn ɛnam asan akɔme na yam na yasan awo me foforɔ adɔfo no yesu kristo ka sɛ awofoforo no eye mienu eye ensuo mu ene honhom mu awo e kristofo bebre enya ensuo mu asubo e kristofo bebre akonya sa adware ni bi yes eye necessary ehohia nanso mi bisaw se wanya honhom no asubo no ana eye na ye wasori demo na ya bo asuo na ye daso twempna yeye wasori demo na ya bo asuo ni ekuta suban boni bi abayisam ya no krokro ke kansam ye twitwa ye yonko nantini ye bokro no wa adwuma yeye mu wanya nsuo mu asubo ne de nanso honhom kronkron asubo no a kristo yesu kache nikodemos etaso mienu ni se eye nsuo ne honhom na yemfa nsuo nko anko heaven na yemfa sa ensuo mu adwale nko anko heaven nemum eye necessary nemum eye nsuo mu asubo ene honhom kronkron mpredodo osen ena wo sori bompa ye se nyame ma honhom kronkron a ebeba bebo wo suo mpredodo osen ena wusua twerosem se onyankopon fa twerosem ne so enkasa nkyrew ne nya honhom kronkron mu asubo mpredodo osen ena wode wo yafuno wode onipa dua si wo se me ya komchi abompa ye asere onyankopon honhom kronkron a eba bebo ma suo na nam saye so amama komi wura ne nchen arofono enche na Kristo Yesu ebefa ne Marko fie eno no adu ebre na du adin kom shedi adanse yesɛ enche Kristo Yesu maye etoso mienu no aba enya wona enya ensuo mu asubo enko ena we ebefa wo mu nemum eye wona enya ensuo mu asubo ene honhom kronkron no asubo obetimi ahyɛ osofo ama na kɔbɔ wasu enso wetimi nhyɛ obi ama wo ma honhom kronkron asubo wubetimi abraibu nipa bebre ama ya ma position bi wa sorry dem ampa betimi ya sorry panyin wubetimi ya deacon nanso se wa ma wani ana ho se kristo ni wa antwetwa won kwaje se wubeben kristo yesu yi a sa honhon kronkron wasu boni de wonya bi eye mempa e boni se onyame be ma me honhon kronkron wasu bo ifi se ma bosu ni bi ma bosu enfi bebre atwa mu o me sire nyame sa so na me sire nyame ama sa wo ma wo nso hon kronkron asubo na se wo pia me ne o ye di ahie biem onya me nhira o sa wo ne metena aye wo yesu din mo amen
asofo ye dasi wo nokwasem a wo di abrain se de dwumedie aye wo dey mayente won ka obetimi afre yen ac 0501561849 so anaso so obetimi so atre yen email e de aba adventistworldradioghat@gmail.com adventistworldradioghat@gmail.com obetimi so atre babesi Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists PO Box KS175564 Edum Kumasi Ghana West Africa Omodi amayenti wonka Nyame nhyira wo se wenya adagye etie yen Medin de Ekuia Asabia
AWR Ghana